my god, bomba met my beat. Ani yakusomesa bwati okwagala nze bonna nendabeko oba singa oli wala ontadde tadde matala nze nomuli sizonda ze muba kuzaala guno mukwano gwa kuwangala mpaipe bwe kumanyi totera kunyiga ne wanyiga tosiba busungu bwe kutuma totera kugana ani yakusomesa bwati byewunyisa bino byenjagala byewunyisa onewunyisa byenkolera bebi byewunyisa byewunyisa bino byenjagala byewunyisa byewunyisa byenkolera bebi byewunyisa olumunkwata surprise unpredictable sisobola kuteba what next omutima gwe gutakowa ne bubeerawo guba ize tegukucyawa baby njagala onkube akadali kwagala official bamazaidi yeye guno mukwano zagala ngo vere nono zani guwaddamanyi byewunyisa bino byenjagala byewunyisa onewunyisa byenkolera bebi byewunyisa byewunyisa bino byenjagala byewunyisa byewunyisa byenkolera bebi byewunyisa sometimes I wonder life ebeeretya gatoliwo baby kubirango gyebalinanga ekyo kati kiri possible fetuli kitole okutwawula obwawuzi tekikyali possible stuck together forever neighbor forever neighbor mwekumanyi totera kunyiga ne wanyiga tusiba busungu mwekutuma totera kugana ani yakusomesa bwati